I'm going in, baby.
I'm
trying to look back, looking at everything that happened between us. Kinachoniumiza miro nikauliza kwa kwamba hutoniacha. Ndani moyo wangu bado na uhisi uwepo wako. Mwanzo ulihofu nisijumiza moyo wako. Love is unpainful, love is not fair. Love inaweza kufanya uhai potee. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga visopendo ukome. Try to give you love, try to give you my everything. Kama wa upost, when you choka unipendi me. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga visopendo ukome. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umizwa moyo wangu. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umizwa moyo wangu. We used to call every morning and every night before sleeping. And that was the best feeling. Oh, you claimed you're gonna stick around me. Baada ya muda ukabadilika, nikawa sikuelewi. Uwezi piga, uwezi texti, labda utume please call me. Kama ulinichoka, si ungesema kaweka upendo wangu ona dilema. Ama kweli akufukuzae hakuambi toka. Why did you have to give it a silent approval? Love is unpainful, love is not fair. Love inaweza kufanya uhai potee. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga visopendo ukome. Try to give you love, try to give you my everything. Kama wa upost, when you choka unipendi me. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga visopendo ukome. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Kuumizwa moyo wangu. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Kuumizwa moyo wangu.